lingana ma RNB, lege Lutz and Lindim. Lingala lock na ma RNB, shere next na wapanga na simu ya buttons. Noka bambe, shere next na ipanga panga panga kama biscuit. Look too nice. All sizes kana Jordan ole polos. I'll go gagan kambalisha magogos. I'm the shit kamfuko za machokoch. No go down kabolingo za makoklotch. Yo majembe pewe kazi Garden City. Table mana sambia mure ukula kiti. Mindo nifanya kekata tukwa matiti. Nijuu yangu ndo aljua kupanda miti. At least once, once to mama vi once. At least once, once post to kidance. At least once, once to mama romance. At least once, once kama uko na chance. Lege Lutz and Lindim. Na malaga na ma RNB. Lege Lutz and Lindim. Lingala lock na ma RNB. Shere next na wapanga na simu ya buttons. Ndoka bambe. Shere next na ipanga panga panga kama biscuit. Ndo too nice.
My name's Spirit Spit Examju kuna lika. Ule dema na ni mada eku pull the trigger. Ana hagan kama alizaliwa Haga Khan. If you can't kill a man you know the Haga Khan. Imagine zero upside down. Wedding yetu bila gown. Reception ina ugali ya brown. Nadunga kila kila dem kama cactus. Miti ni pyramid uneza ni tafarao. Dem ni time bomb jomana trend TikTok. Anapenda peacock nyomana alipikwa cock. Kuku imetaga hiyo ni New York.
Lege Lutz and Lindim. Na malaga na ma RNB. Lege Lutz and Lindim. Lingala lock na ma RNB. Shere next na wapanga na simu ya buttons. Ndoka bambe. Shere next na ipanga panga panga kama biscuit. Ndo too nice.
Toka east to the west, my fans wameja, tuko ai, mpaka tunapa. Drip ni mpya, jugu ni mpya, doba ni mpya. Niko kwa timing, sio random. Kila move yangu, sini wisdom. Chezi rush, napanga steps. Hii game naicheza kama chess.
At least once, once to mama vi once. At least once, once post to key dance. At least once, once to mama romance. At least once, once, come on a chance, eh?